Hoki mai, hoki mai, aha koe ngaro koe, kua tai mai koe, kua hoki mai, kua hoki mai.
Te aroha ko tētahi o ngā mea nui o te ao, te ao.